But I go by the name Heavy Maya from the team CMK family. CMK fam, ecumakala. Zipresenta zonke la yabo. Sure. Alright. Yeah.
We gotta set our own mark.
Ngena sendibhotlisi babonile feyisi impuluso bajonge bazigqibele ukuba lena singayilukuhla ikhona indaba etsiba indaba kodwa ngoku macaca umntana yes yes mamela mtshana uzibona iibrazi zikhamaxaki vele vele isyife etuffin point ikamstrike ndirhwele sam ithethe xa sandingena ngiletheletha ngeqongeni ndihleni kwejebjeb uyayibona ke le nkunzi zengetrakha kwanenkenkqe
yiba after bayngathiaeiithika
zifuni inova cause man drunk andvusi your flow is kandaweka iphela ithusi runs ofika nkona everywhere ile nkunzi every line is made of gold when a smile you proof jab when a rap I kill cats figures is basela msusi nkuni rhazi yaxoka yayikota mosinombolo xashushi ifune zikulu ingqondo enzima tough guys imetaphors ipunchline therapper not nabantwana yeah kanti ndibakhumbuze kancinci mani yabo who's he bebuzana bazwaqala wayikwekwe iwekness yayidadama mfani sihla ngomlenze zajika izinto aqina ulova ngoku zibamba ngesilolo ngee-pass line ezikhabhata mfika kumele ucabange youwork head achno you make me puke my bros why don't you change the flow hayi ziyadike ezitsotsi yo Young, please cut me off. Hey yo, this is my 16 bar verse challenge and I'm challenging you ATP Manika to come through with your verse. Makwande madoda nge rap empuma.
Rock. We gotta expand. Whole operation. Distribution.